I'm Shanks with music.
Westside music.
Street full of mkunye. Nipana tudi kuno niti. Eo dandracha. KK Brenna. Thanks for this one.
Imeno na nangechi kukwea mepo nothi anga. Kumana kunipa nila pange wawadhimba. Kukula kwa mwano ewa kana wachinja no manamba. Noe na meponika ukujiuza meponika u. Imeno na nangechi kukwea mepo nothi anga. Kumana kunipa nila pange wawadhimba. Kukula kwa mwano ewa kana wachinja no manamba.
Shanga kono nombu ya maime wani pichu kanga. Dole lo ona tipi kumutanga. Waka nikela no luku wakuanga. Ona mono oni e ni kutenda. No mama wangwano e kono seri na kuhenda. Jona jimeno temunu na mabemba. Pakufula mangwano e chumbachi pati humba. Kaya kutea wanga wachikambanga. Kadi kuninga akalo kuni shamba shemba. Na anapano dela kuni thia. No kusipatelo kuni hime kukayoya. Pano kuti wakota ukakea. Ya kujowe na ipiti mwene baya street.
Na nangechi kukwea. Shimena nikago forja yo kuonda. Lele pano nina kea. Nina kapitula di hatu do manyia. Owa pochi kuchu usa kaitawa. Owe mama wa junia. Lele wakala nuka chima chima. Kandete ni ponde langa methima. Nukale pofo kituta kakeke. Pofo china keke. Lele wanu wise la mutiteke. Oni vele ngeke. Imeno na nangechi kukwea. Mepo no thianga. Kumana kunipa nila wawadhimba. Kukula kwa mwano ewa kana wachinja no manamba. Noe na meponika u kujiuza meponika u. Imeno na nangechi kukwea mepono thianga. Kumana kunipa nila apange wawadhimba.
Kukula kwa mwano ewa kana wachinja no manamba.
Noe na meponika u kujiuza meponika u.
Apana ni kumonanga hono kuindu ndwera. Ya shamange nani kutawera okunyangera ngeche kuwa kunithia kuni promise ngeche ya mama wa junior ni imonesha kutawa amehoni chashima kumana kunipatira no labu podina kwera kulika kukushikira garo wani andipera no kushimba namba zange kupaka ku blacklist pano ona mono mwanu kona turuka garo wakahuka kutisinga tochi huza wani shimba ekite bupe so kupira meyu na mino mwanene pano nidi no mapene hadi chingwano sianga na mepaya no nithianga konidi pano tudi kuno nidi
imbana na ngeche kukwea mepono thianga. Kumana kunipa nila apange wawadhimba. Kukula kwa mwano ewa kana wachinja no manamba. Noe na meponika ukujiuza meponika u. Imeno na nangechi kukwea mepono thianga. Kumana kunipa nila apange wawadhimba. Kukula kwa mwano ewa kana wachinja no manamba. Noe na meponika ukujiuza meponika u.
Guys in the biz, top skit, my boss, Young K, I see ya, J-So, I'm Tinta, I got ya, Eo is K, I got ya.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Luscious sound.